Samani unitosebe wapate kusemaga Nami nijeze ujuzi showe kama zaga zaga Usemi koloni koloni nutavyo nichanganya Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, pendaro Kamatia baba Wangu moyo mbio mbio Chana na uvi radio Furaha ikage uke kilio Zingatia baba Na kamata changa Kasheshe Donga nami Tucheze Makida Rede Changanya mazada Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikate shanga Nanga kachanga Kasheshe Donga nami Tucheze Makida Rede Sanga nyama zada Bambe Mambo ni bambe Wacha kugande Bambe Bambe yo bambe Bambe yo bambe Bambe yo bambe Bambe yo
The Outstanding Mix.